Uchonkoze, sabira baganda bona bo bakigweko Baite mu byompisi zamu, actual bobi sukewo Wampe sanyu, omugwato tute sanyu Libadde lya kaseera, laba wondekere naku Otute nkapu, mwali wa salavu masavu Onda zete twali bakubeera mbona linku nyiganga mbugu Kwagalisa maziga nawo kabemu Ese kunyigamu nekuyagalo ya kulekawo atwale mukyaliwo Olina okulozako nawe byokola banno nawe
Ontibiro myobulamu njagala olumwerambusami
Olina okulozako nawe byokola banno nawe Bimenye omutima olaba n'otulera tubula Situations come and go Naye ye sigalewo Bakukyawa tena ne stop ligofuna kukyawe Njagala obeerawo Mu banno basinazi My Judas Iscariot Nga we muli enkwe Kutadde mu prayers Nawo ita Jesus Tawulire your repentance Wagalisa maziga nawo kabemu Ese kunyigamu Nekuyagalo ya kulekawo Atwale mukyaliwo Wagalisa maziga nawo kabemu Ese kunyigamu Nekuyagalo ya kulekawo Atwale mukyaliwo Mulaba n'otulera tubula Wampe sanyu, omugwato tute sanyu Libadde lya kaseera, laba bondekere naku Otute nkapu, mwali wa salavu masavu Onda zete twali bakubeera mbona linku nyiganga mbugu Kwagalisa maziga nawo kabemu Ese kunyigamu Nekuyagalo ya kulekawo Atwale mukyaliwo Wagalisa maziga nawo kabemu Ese kunyigamu Nekuyagalo ya kulekawo Atwale mukyaliwo
Njagala obeerawo Mu banno basinazi Bajule misikanyoti Nga wemuyikwe Utadde mu prayers Let them afraid.